Zemalos.com is the answer.
Mukuka punzita kuyenda Tandigwiren Gatingalamba Bambuzandi tera Tandigwiren Gati wakung Mukumuolo tamsepu Tandigwiren Gati nchito 1 to 31 Msandipate chuti Hai
Yesu wanga
Mundigwire ndinui So high, Tandigwiren. Mzimai kumva urungu popereka Ndigwiriti teni gati wakuba Ndisepupe ndisatawe Tandigwireni gati ngoma Mpeche peche mwao imba Tandigwireni gati nyundo Manja mwake mwa misiri Kuma mundigwireni
Zemalos.com is the answer.